kanisa lililo hai humu ndani. Mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu, yapate kibali mbele zako, Ee Bwana Mwokozi wangu.
Oh,
wako nasimama, mimi ni mshindi, ninashinda vitako. Nataka uprofesa, can you profesa? Wewe ni mshindi, eh? Tell him yo, come on. Shetani asikuzuie. Come on, Arasto, can you prophesy?